Gram ishakubali usidhani tuko limited kwa jeshi ya gram na usipime. Uzali happy niki cheki skeli kitiki katna washinya katrap na usipime.
Na utaki kugonge wa kwako
usipime.
Kate achia jicha za macho
usipime.
Kipula pena jipa mapaso
usipime.
Setu bado jini kuhasa. Mimi likuwa nkutoka kwa block na kukafunga kibazenga. Plan B maybe ngeskuma unga kwa mavenda. Shombo iko obese na mabunda za matenga. Talent inanilisha kao lunga ama wenga. Bado kwa sabu unangoje uradi ya jicha. Ujengwe rwabe na unaona dada ni fisa. Mori ojikaze jusipo getha inapita. All of a sudden ni wepe kiako una visa. Boys wako walikuwa embassy ya stato. Woki wa mafuaka ma embassy unateko. Igu kakupiga boost ponoko. Sa uko poste kama pimpa na recruit mapoko. Hakuna mkate ngumu mbele ya chai. Ama butter bread kosa maziwa ufanye mwere ya fry. Shere ya ngwai grind kama bangi na rasta. Jumaziwa na bread bado ni ganji kwa hustler.
Usipime. Gram ishakubali usidhani tuko limited kwa jeshi ya gram na usipime. Uzali happy niki cheki skeli kitiki katna washinya katrap na usipime.
Na utaki kugonge wa kwako
usipime.
Kate achia jicha za macho
usipime.
Kipula pena jipa mapaso
usipime.
Setu setu bado jini kuhasa. A lot they say but brother I was taught this way. At 21 life ikanipiga coffee msay. Caught this case nikapele kwa court is straight. But after me kutoka jela nijua God is great. The boss is paid without having an office space. The profits came industry nkai confiscate. Skate dobas nanguka back to back sipa timbogi space. Cause lyrically bro I got a toxic trait. Kifo cha mende snitch up awezi kasele. Ndo sinipende lazmo kuna nione ya gere. Weni kilembe pusi nega mindio kadere. Yo amudende leo mutajua nikombere. Nikombere kama county central. Zango ni zango na hizo zao ni rental. Mse hata sema misi fao ni mental. Jet lean dan ya Shaolin temple. We struggle to get the dough. Kipata unataka more. Nyaza na kushika soul. Ka notice pado yuko low. But listen that was before. Juvile ajile glow. Nikaza kupiga show. Alafu jina ika blow. Sondo your content charge you upload faster. I rap monster. I'm a havoc to ghostbusters. Nigga you done na your subject ni close chapter. Tumziki kifail wanageukia podcasters.
Usipime. Gram ishakubali usidhani tuko limited kwa jeshi ya gram na usipime. Uzali happy miki cheki skeli kitiki katna washinya katrap na usipime.
Kautaki kugonge wa kwako
usipime.
Kate achia jicha za macho
usipime.
Kipula pena jipa mapaso
usipime.
Setu setu bado jini kuhasa
usipime. Gram ishakubali usidhani tuko limited kwa jeshi ya gram na usipime. Uzali happy miki cheki skeli kitiki katna washinya katrap na usipime.
Kautaki kugonge wa kwako
usipime.
Kate achia jicha za macho
usipime.
Kipula pena jipa mapaso
usipime.
Setu setu bado jini kuhasa.